but you were well after. Me for to you left. I went secondly. Nick what you were well after. Me for to you left. Una sura nzuri, una umbo zuri. Ule aku nzuri mama. Hey, una figa nzuri, una macho mazuri. Nile zako ndefu ndizo zinidatishazo. Haiwezekani. Taka meto pia na henga na 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 na. Najua haiwezekani nikuache wewe baby. Upigwa mawe apendi kuni ona mimi na kusifi awewe. Sa kwa nini dali tusikishi wote kwenye zikna rahanja ili tuzikabili. Maneno neno neno ya wanafiki ya tupite mbali. Ya Rabbi Mola tushababraka ili tuishi kwa mani. Kwa nini mimi na wewe tusiishi wote na wewe. Ilikuwa kabili wanafiki wasemao. Baby nakuhitaji, sintoshi kwenye maji. Kaniacha mimi nife kifo kibaya. Mamalazi mengi
haiwezekani.
Na 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 wewe.